I'm not sober, oh dear.
No, I'm not sober.
Because I've taken Guinness.
Rafiki yangu. I'm not sober.
Yeah, like he's like someone.
Si una kati ya dem nikao kwa gay.
So alafu na actually kupa namba una revert back to normal.
Yeah.
First of kukatia dem ni funny man. Juzi nili woke up to dem nikajipata niko short of breath. Na hema manze hata siwezi ongea fiti nikaona tu wezi lijenga. Tajua tu wezi piga lap fiti.
Hata ulikuwa una hema.
Yes, manze ile nikakombele yako from far inabidi una hunt down. Some anyone kwenda kusema sasa hiyo watu club inafazi pale hapo disclaimer manze. Like tutaanza kwetu na gay clubs or whatever. Ndio kuna vile mimi nitaamka nipige luku niende club alafu club ni lesbian hapo ndani. What is that? I should sue them for false advertising.
Can you do some for me?
Somebody else may have been meaning ni karibu baadaye tuanze kabla tuanze show
hiyo. Iko projected to sell 400k first week.
Sell like who still buys? Music.
Unajua nowadays sio physical copies.
Zee.
Like kusell.
Zee. Kuna streaming and I get streaming, so ndio. But actually buys music from like iTunes and whatever and since is ile streaming ya Tidal. Who buys music from?
Hey, Tidal ni expensive.
So Zee, you know, you miss your life to as long as this album is now selling. Mimi najua ukisema streaming I'll get you.
Okay, kuna kitu inaitwa on demand sell. Like ukitaka kusikiza album prior to release wewe unaweza kununua.
Unaweza kwa vitu zingine.
Alafu Apple Music wanauza imagine.
So yeye ni ego ama like why would you buy something on like wamesema we are releasing it on 20th.
Si unataka
you can buy it on the 17th.
Okay,
so in short they could have released it on the 17th.
Kuna guys who wants to review music, unajua?
I can still review. Okay, maybe just to be among the first people.
Eh, ndio hiyo. Unajua being the first among ni kama saa hizi mtu amecheza God of War.
It make a difference.
Yeah.
Like ndio naambia safety na happen.
Yeah. But wana juu kiangusha spoiler man. Where do unaweza kukua soon?
But with music ones like hiyo song. So if after you buy it and me only have to wait like a couple of days and get it for free. And we all listen to it forever. So ndiko na siku itafika, atisawa ni nyime alafu watu walilipia pesa ndo abaki
na. You do know kuna staunch nini fans huko nje.
Wasa unasema it is from the goodness of their hearts. Wana support na
yomsa. I guess because
tumeona to work on beautiful people come to another rendition of that podcast. My name has not changed.
Neither, drinking apple cider.
Neither has my co-host. Yes, we are drinking very fresh, beautiful fruits.
Apple cider.
And as usual si ukata na tuge tuma story
eh
mtu na mimi tuna nyinyi mna mimi na sisi and you know there's a lot of things that have been happening obviously Drake to drop a new album that we care about or we don't really care about at least tulisikia vitu tunapenda tukapata a caption for
do you think to anyone
for nini Instagram post
eh
so sijui tuanze episode na quiz flani kidogo kidogo kufungua akili yetu una feel aje ama would you rather flani kufungua
tasi would you rather tuanze na hot take of the week man
hot take of the week now personally my hot well I usually feel like I have things to talk about but hot take yangu ni nimekuwa nikiangalia spoti ya global warming a lot na climate change and I don't want to be a conspiracy theorist because it's not real it's not whatever it is real but my thing is ni as Africans and I've been watching a lot of is in my climate change summit all over the world. And the story that is coming out of all the rhetoric that is being spewed up on Africa should skip industrialization to engage with the next you know form of development itakamenye eco friendly carbon zero net neutral. But she made them like they all suffering because Europe and the Americas went through the industrial revolution. While it took all these dirty fuels, if you want to say, my coal, all these fossil fuels, to develop and improve. But now since I was it to Mia, to develop and improve, si tungoje, the next best thing to jaribu hiyo. And the funniest thing with that ni sahi, all of a sudden, oil and gas is being found everywhere across the continent. From Sudan to Uganda to Egypt, Kenya, everywhere. Countries in Tafta too. Somalia juzo meamuka wakona uranium. Gabon have a whole fusion reactor.
Uranium. Soon wataanza kupigana pia.
Gabon has a fusion reactor imekuwa for 2 billion years. Or some dumb shit like that. But now all of a sudden we need to find some net neutral carbon zero solution.
Oh, alafu au wapite na hizo nini zamani.
Alafu unajua what they are doing, which is even funny. They are giving us carbon credit. Like uki meet certain environmental goals, utapewa grants. Like you'll be considered faster for easy economic. So for example, the Kenya have any agenda, yeah? Grow trees. Ndio all of us are getting to me sign up on the UK, a very serious environmental grant, unaona, na IMF and whatever. So my thing is, if that is what is happening, if we're supposed to skip all this industrialization, to watch all our resources deteriorate, after all other countries in the world have developed through our own resources, by the way, zile hawaje tulipa, zile kolo leza kuchukua 1945, hawaje turudishia hata doya hizo.
Na hiyo shit ya Congo.
All that minerals wamechukua, hizo chai zote walitoa Kenya, hizo flowers zote, hawaje tuwapatie bill. Kani hivyo, sindiyo? Or waseme, if you plant, let us say, a million trees, you get 50 billion Kenya shillings. Alafu gavana kuja isema, every Kenyan, if you plant a million trees, will lipi tax. So imagine to go to 50 plant a million trees, you have trillions of trees, they love to give us trillions of dollars. That is my only solution. That is the only way we will agree to all this bond. Otherwise, let us industrialize, see the horrible environment like everyone else. We enjoy life before the world ends, man.
Yeah,
by the way. By 70 years, I'll say, man, during the 70 years, cool. I'll be 100, the world will end and I'm dying.
Hey bro, mi sitake kukua mzee yo design, 100.
You know nilikuwa nangia na mtoi like my 5-year-old bro. Akasema yenda kufika 40.
40? Oh, G40.
Alianza tisijuu kiaweza kufika hizo 80. Vitu mwili zako zifanyi vizuna
mazi.
Alianza tutuanza kusumbua watu pepewe maji.
Uwe mtoi
fast. Iyo kitu nili
uba. That niggas like me for real.
That was very passive.
That niggas like me for real.
Kwa kukusha na mwana old people.
Yeah. Because obviously, cheki, haina haja uishi hadi ya haa. Kwani, nani atakuwa na kupeleka choo kushit?
Si bibi tu, si nataka tu bibi. Kwa tu rich na utafuta bibi.
Sli. Bro, kwa 100
ala
uwezi hadi tembea, utadungwa kisu kilala.
That is the burden. If I'm successful, that is the burden my family will
pay. No way.
But they speak about old people. Nenangi le story ene, kuna old people's home, ilikuwa inapata backlash because we invite strippers.
Eh, nakumbuka.
Kwa hindi tushapiga story, I think.
Tumeipiga. By the way, napenda kurudia, rudia hii story. Hii story ni kubamba mbaya. Yani, ukisha kuwa zina, ni utenda tu kwa home fulani.
Lazima.
Na kuseme, like, bring strippers. Actually, hii itakuwa hookers, ndio uweze hata kuclub.
But you maybe ni because I fell in love with the stripper once. You didn't check out your story before, sindi ya?
Yeah. But kuta fall in love, waje na mtu unamtip. Amezo ya tips za
hati. Since I was paying for all that of it. So anyway, tukiingilia ma stories because it happened. Niliona an interesting story that KRA, Kenya Revenue Authority officials, wataanza kuvaa body cams. Because zile za
majuu.
Unaonaje hiyo story? Unafeel hiyo story?
Mimi na feel like cops ndio wanafaa kuwa na
hiyo. Like if there was a department, hata hiyo ndio ilikuwa my next question, like apart from ours at KRA, like which other government department would you want to the one lakini police hawezi.
Cops.
Kama sahibi ni Inspector General man akawa nominated.
Yeah.
Alisema ata make sure all police always have their badges on them.
Badge yako ndio jina na namba.
Exactly. Like ndio this story ya siku haya like uniform pingu na ku harass to siku hood. Ila ata police akikushika na maybe amekuwa ni unlawful in Kenya ndio vibe body cam.
Yeah, na feel like ndio tutakuwa safer.
What do you mean? Kwani hao wazungote wanakufanga huko all those black people na police kwa na body cam. Kwa hiyo then always edit footage manzi. You said hiyo itakuwa na stream live mahali tunaweza ona. Like si itakuwa recorded for investigations. Na who says they can't be tampered with?
Yeah, music
as long as there's a human being somewhere with the footage, bro. Easily to go and just erase usema iko inawaka. Alikuwa amekimbia battery ikatoka. Why ilikuwa fault?
But mimi na feeling like hiyo ni the shadiest excuse ever. Ati yenye kitu ina happen wakati wewe ulikuwa unafanya something.
But see all the time.
Ati kamera ilikataa kudu wakati nilikuwa na mshoot.
Mara ngapi Kenya evidence room imechomeka?
Okay, you na case hizo ni cases correlated na so big.
Na case ni next to it.
But see Kenya. Wameba kukuya mse. Kuku itakuwa hapo
ni stage. Unaona Twitter hizi ma watu wakilia na hizi ma Facebook ma milimani mams, kilimani mams. Vile sijui mtu ameenda amelipa judge akapata settlement ndogo ya child support. Si watu ulipa like to get everything all the time. But itaboma ni tabu juu we have got accustomed to corruption. wewe ushajua sasa hii ukitokeza na gari unatoka na 200 fulani ama taya
yeah. Hata usipokuwa na DL it's not like anything will happen.
Well, a lot can happen. But
as long as uko kwa ngori.
Yes, ndio but unajua barabara ni barabara. Ni very unpredictable. So lazima tu make sure kwa lens and stuff uko insured up. But me maybe ebu nione maybe watangine inafaa vibe body cam. Jua limo nisikiza stream TikTok sasa vibe body cam. Daktari siwezi kubali ya vibe body cam. Ndio nimeenda hapo confess na ugonjwa zangu manze nianze ku trend Brazil hapa. Maybe wapo huko. Pia upige body cam.
Mimi na vitu like ni cops
like. Obviously ni cops like on a serious not trying to cops ndio.
Yeah, ni cops.
Inafaa na MPs maybe. Mtu wana mtu wanafanya anga
huko. Sai chill. So inezi kakua. So nimecheki clip leo. Drake alikuwa anashika Kris Jenner mbaya. Like na Mr. Donda alikuwa ashatuambia like hao watu walikuwa nakulana. Waona na wanaweza kwa walikulana cause yenyewe unajua kuna that type of hug yenyewe. Hata Drake usema kwa ngoma and I know them type of hugs. Like kuna hiyo hug yenyewe unapiga hivi demo watu wanajua tu. This nigga na usho wali wanakulana.
First of all I've never been you can go one hand hug anyway, so see what that says about me and all those girls. You want to know your baby?
Wait. Unani show all the shorties around you.
One hand, bro. That I don't like contact with anyone anyway.
But so, one hand imetosha.
That is enough.
One hand imetosha.
Sure, kwa shoulder, kwa bag.
One hand is enough.
But yes, the Drake, me says it out. Drake's in a rich man who can explore his kinks. Just generally for sure, you talk about celeb and stuff.
Yeah.
So, yes, it was shocking. And it was a hostess, so that you can think what you want about the reputation of a hostess, whether that is fair or not. They do have a reputation. So maybe, yeah, you could run around with those circles. See the issue.
Okay.
Maybe it was a fun you feel that type of way about any age gap. But again, you know, like Drake is young. He's what, 35 or something? Maybe.
I guess I'm like you're 40.
Well, nah, then if you're 40, I'm going to go 60.
Because I'm going to go 60. I'm going to go 80 for his bus.
But he's a vet already. So, like, I'm sure for him, I matter.
But ebu come to think of it, you want to feel like age shaming is a thing?
Always in every situation.
Like msana nakwambia uko 26 act this way uko 32
yako tu kwa fani juu sije kwa your age so how will I know how to
Z susikie like
and you're calling it acting so I'm supposed to pretend how we perceive people of that age to be.
Let me get the bad feels.
Okay boobs magi inafika game matagi yangu fulani
tip boobs magi the only one boobs.
Ebu imagine ukitengeneza like FIFA or something ama game tu
yeah.
Inasema hiyo jina. Oh boobs magi, what a goal from boobs magi. Great shot from big damn John.
Okay. Mimi naweza nikaunda jina yenyewe ni matusi lakini iko easy. Unaona kama
what a shot from what?
Kama neka hapo ni ile ya farasi alafu ga
neka unasumbua tu ba ni for sure kuna white people wamefikiria shit ama Waarabu
si zile majina za Kahoot bro
ni for sure Waarabu hizi vitu
ushaingia Kahoot kucheza hizo games za kujibu maswali
wote zika Kahoot
unapata msana jita pedophile mazi.
Lakini sasa ka file ya FIL.
Eh, unaona sijui pido. Sijui sagma balls lakini sasa. Eh, ati Wilma dick feet.
Bro, but jina zuko
ufanye. Mimi nakwambia hadi ndiko anadai kujiita kitu kaa hiyo.
Like uona feeling ya je kuna kitu nilinoti sasa sijui mbona mimi imeni trigger.
Mhm.
But ni all of a sudden tumeanza kuta. Na sijui obviously it sound very stay sijui even the sound I don't like how sound
mumeanza kujiita niggas
zizi like with the mates those managers with the watches aunties first of all this bit auntie we're not related
I know man inakuwa so cringe
then house manager ni ku sanitize the story juu but words always funny for generations juu the word maid is invented in the 12th century to mean maiden like all those virgin girls kwa society ni nini.
Lakini akikamka ni kienyeji
ndio she's a maiden. Then now it's slavery and stuff.
Akikamka ni kienyeji that's a maiden.
So mimi ushangaa like what generation decides what becomes offensive. Like, if there exists, palikia to be offensive.
Right? Yeah, like, each generation, you're actually weak, bro.
We're soft.
Yes. Soft as tears.
To make a baby a lot.
Soft as tears, man. But still, niggas can't even take jokes.
See, like, me not know a difference. You call like, woke. Na to consider it, like, me not know woke ni kumedi ni. Kujijaruku jatach na ideology uelewe.
Eh, lakini wani kukua woke imefanya mani. Eh, saizi akuna kitu ya maana inaendelea.
But pia,
imagine saizi, any video game. Imagine GTA 6 haitakuwa ka GTA 5, bro.
Sinaona GTA utakuwa sama hata bank robberies ni more real, like...
Oh, okay.
Like, ni more real juu, polisi wana take longer ku respond.
Eh, adi, like, najua, nilikuwa cheki, adi saizi, like, kutakuwa na CCTV ni nini, ati ukikommit murder hapa ama nini, utatafutwa.
Crimes ukifanya.
Eh, lakini, apart from you, like, unaona, like, old GTA venye nakuanga. But iko tu unhinged, bro. But, matusi, nini, nini.
But niko
shule utaona msiani totu gay as fuck
but like I'm sure for example what kayo
huh but ni jokes man mbona like
what kayo among probably the gay community our mind I think it's the same one like with girls and bitch na like with nigga
but
amongst ourselves
unajua one crazy thing ni gani Jake unakumbuka ile time ya Dave Chappelle alikuwa ana canceliwa like so called canceling because huyo msaizi kwa canceled the trans people wengi walikuwa all for his jokes wengi walikuwa wanasema oh don't do this don't do that ni watu straight like mbona wewe mwenye ana feel some type of way sio mwenye ina affect
so you know, have of it like especially for like American people there's always and especially if you're a black person when you maybe umekaa Dave Chappelle mwenye ni a black person lakini high society like unajua wana feel like he's wewe kwani unataka the same power as a white like unajua the way white people can say some words.
Yeah.
So you could know Uma. Yeah. So they have to find ways of making you feel the same.
Because that dude wanna so go out so of this.
They have to find ways to insert themselves. Mm. The same one as among white women took over the LGBTQ movement or Me Too movement or whatever it was. Is a BLM movement to still white women who took it over.
Like
so for them in a fanga to story, since we can't say the N word, okay, you can't say faggot, you can't say this, you can't talk to people like this.
Like me at
you can't behave like this.
Me at you show, bro. Sijui can't talk kuwa famous, ama sijui can't talk kuwa na yon notoriety. But in case ni kuwe famous, na niko notoriety, alafu hii clip ikuwe viral. Bro, mimi, nikipata mse ni trans alafu like akona fake kuchi. I'd punch that nigga.
The part of him that is still a nigga. The part of that person is male.
Ay, bro. Well, imagine una club, hiyo ni kama vegan kuchi.
Inaonja lakini si,
inaonja. Yeah, jo.
Ni kama vile umesema. Ati ukiwa ati clip iki trend in future. Wewe imagine una hope hivyo na kitu probably itafanyika ni hizi hizi kisha land na hizi bots accounts nyingi zitakuwa tu deep fakes like itachukua tu
sura yako
na sauti ya mzee
kama zile za Elon Musk
vile wasa alifanya Elon Musk ati banauza by the way story unaona vile anauza verification ya Twitter $88 sai anauza verification $8
bro hizo za Elon zoni maliza
alafu wasa wakaenda waka nunulivia verification wakika picha yake kwa jita Elon Musk wakaanza kutweet tweet some random shit I eat ass like just some random shit
but Elon anaka
kuna comedian fulani akaanza kupost like you vote for this person nini waka ban his account zote
Elon anaka kupost
picha hiyo akasema you're not allowed to like impersonate somebody unless you state ni for parody then
he can check hiyo tweet ilitoka hapo
so he kanza a question as if you inadio new rule so he kareza question now already shot onyesha like everyone can like if you can afford it pay for verification like
saka Kenya
nifungua account
ujite uhuru
si hata uhuru ministry of transport alafu nilipe verification alafu mimi nataka kuambia tu ministry of interior nianza tukome vacation ni public holiday
lakini unajua crazy thing ni gani ministry of interior size already kuna a following a massive following
bro.
So I would expect to wewe ufungue account leo kwa 200 followers
na sio shit iko na happen Elon Musk kuna yeye ndio mwenye Twitter
lakini sasa
watu wako na impersonate account yake na picha yake
bro we leo Drake akutext niache bro nitumie like 600k US dollars, utaamini hata kama ako na hiyo blue ama blue tick of
the point of verification was to let us know
wewe si bot,
who are humans
na
what are official organizations or government offices or whatever kwa internet. No,
basically wana try kutoa bots ndio like bot ijulikane
ndio ule kupata real numbers for advertisers
ndio hiyo,
which will never happen because you need bots,
because nilicheki ana try kumonetize,
you need bots
ana try kumonetize Twitter ikweka TikTok,
you need bots to, but say TikTok ikona bots, so like what are you saying?
I don't know,
na niko sure bots za TikTok mostly kwa lives and stuff, maybe as your comments like the posts, but niko sure kwa live streams and stuff.
Hey, but bro, nikisho kitu unajua most of these celebrities zenye following zao ni fake,
sindi walikuwa me lose up a lot bila walianza hizo crackdown on
cuz ni okay yesterday
nilikuwa lost one follower, so maybe I had only one bot following me, so I guess
alikuwa anatoka bots one but anyway check suski bitch nigga
ready you doing for drivers
like your bitch's lips. Anyway, so skip. But me liu with shame. Nikiona shori ana date an older dude na yeye age mate yangu na kwa like mbona na date huyo
mzee? Yeye na kwa kwa salt. Hiyo na iko yote shame. Ndio ndio ni jeans zako tuna madola. Huwezi compete na wallet yako.
Ah, shut the fuck up bro. Kuna older niggas wenye wako broke pia.
Bro, kai ni dem. Na unaendea older nigga that is broke, you just have daddy issues. Like that is all you need to address there. Like hiyo hata kuchia kusi profitable manzi. Hiyo ni failing SME. Monetize
it. Small to medium enterprise.
Small to medium enterprise.
Inakufa. Okay, so how many types of friends are
there? Alafu kuna tuna friends of convenience, so...
Ule friend mwenye ukikuwa na dondo atataka, hey, niaje bro?
Well, that or like wase uli meet maybe, tuseme, unapeleka nga broko mdogo chuo, maybe unapeleka sasa mdogo chuo, so maybe mnaka pool, or maybe you have like, maybe your friend in the gym or some shit.
By the chill. Mm. Does an acquaintance count as a friend, bro? Na hiyo pia nyo mesema, do they count as friends?
Yes, sindo tuna kudefine, hiyo ndo point yangu, like, at, sindo nikuwa nakuliza, like, at what point do you as yourself, nama nisema 4 to 7, do you also start defining friendship?
Jukuna like, mse, friend lazima tukwe tunajuana to some extent.
See, even at, like, sikuna sindo ina manis, like, munaenda
nga. Bro, unanyona kwa hood, okay, cheki, unanyona nga kwa hood. Misi ungeina wewe, sijuani na wewe.
Polizo wakujo kutafuta wezi, sindo razawa, unajua huyu? Sada sama, eh, mama apana.
Unijui manishi mili rafikia?
Depending on if you're acquaintances or not. I mean it's a social thing.
Eh, namjua anaishi pale.
So how will you define that social relationship, like you know of this person? Mkiwa kama ah, bro ni aje. Ule msao unapitana, mnaishi kwa plot. Same. Amnyongei, bro don't know each other's names. But every time mnapitana kwa stairs, kwa gate, pale kwa shop. Ah, ni aje buda ni aje.
Okay, skia. I feel like ndio tukue friends, at least to make experience something together. Eliana to meet pamoja.
Kuna safa kwa hiyo group pamoja.
Eliana to meet pamoja basi.
You have a similar Kenyan experience.
Eh, si hata Kenyan pekee, a similar experience like to meet, to do some type of
maybe basi the drug. Same, maybe the third one it sound more of a friend to you.
Mm-hmm.
Like kuna nyingine leo activity friends. So wewe unasema unafanya so maybe you know some before like gym buddies, drinking buddies.
Mm-hmm.
No, like umefanya ngatu one church friends. Or like mafanga tu akani studio nendangu ni msona padanga tu kwa studio all the time.
But I'm just close,
you
know. I've just
shit outside that environment. Yeah. Nangu kwa environment. Ka umi ukitoka hapa toki hapa kila mtenda maisha yake.
Ah, lakini kawa na facts na meja wako sawa. Because obviously gym buddy wako utapata una do like ma pull ups ako like yeah tuende ana kumotivate.
So kusema mtoko close with. So what would you call like social group friends? Like sema we are friends.
Mm-hmm.
Or maybe you're my friend, then I have like two other friends, then maybe you're... And we always hang out together. Mm-hmm. But you're not like friends with everyone in... So we've all been in social groups,
like, mm-hmm,
over the years.
But you know, kitu crazy ni gani?
Kama wala tukwada kutanga na first year kwa field kukunywa.
Mazi.
Watuka...
Watu watu kumbuki. Laki, check.
Snapchat video ni kumbusha.
Check crazy shit.
Mm.
Atu wa kumbuki sahi, sindo?
But
wengi wao si wote wengi wao like maybe British wako na wasi tume smoke nao nini laze wenye atujui hadi sasa like who juu msana endeleaje me I'm sure hata kuna some of my homies unaweza nipata nao kule like, ah bro ni wewe tu mkumbuki jina ujui shit about you nigga lakini cause na kuangana yeye utakuwa like oh niko easy account as a friend obviously but
but of course social group yeah like anajua maybe a couple of people in your social
yeah. call maybe uh-huh. like yeah yeah see rafiki yako ni rafiki ya the group
but I think I don't know the best people like to come come because especially kuna madema
hao ndio wafiti kusafishia rada
hao ndio wafiti kupicha za nao mechi you like ah unaweza sasa hapa tunaingia close friends
mm-hmm.
ukianza kula kwa hiyo circle manzo share dynamic for everyone else. And I, most of my friends, that's why I hate most of my friends as well. Because that is what they did. We had good social groups on this and you can handle it. Like everyone individually you go on, I'm a grow and shit. But mm-hmm. it's also, njitama.
They started eating from the same pot.
What on earth is tafunana hapa manzi? Unatafuna gama di uingi zizi kwa skari. Unarudisha kwa mdomo. Umestick chini ya desk, mtu anakuja natoa chini ya desk. Tafu.
But bro, hiyo ni last ni kitu mwoma. Mm. Unetuka kuwa morio na demna una last
year. Last, mwana. Tulisha mbao tuwache mwana.
Last, mwana.
Nika mi nilisha make resolution. Maybe I've told you this, but I have not ever seen juice is kumbuki. Mm. Ni Mr. Kula kwa like industry. I'll not eat from industry. I mean, like, nisha, mi, any journalist taki.
Ah, hakuna mtu mwenye mimi najua anataka hiyo journalism. Ni just like two friends when you aliingia class wakakuwa like staunch believers or whatever they were being told.
Like anyone in that field, in a similar field as me, were doing the same stacky. You just makes it awkward. Don't since you pick a story like I'm sick of office manze, mimi simkumbuki.
Oh yeah yeah,
ukiwa tacho. We had a thing manze. Mimi hata simkumbuki. Alafu unajua ile niingia hivi. Aka yeah she ni acknowledge. Like me what do is on a visibly. I don't know who this is. Like, who ni nani mazele? Like, unangawa cheko. Bro, who's this? Alafu sasa shida imejua in front of everyone. So, wezi jifanya like, bro, who are you?
Oh, bro, enye yu nilia, ah, ni wewe.
Aha, I got, aha, long time. Bro, man, I don't even remember if I saw you last week. This is just a shock.
But okay, unona, to be honest, mini msee raisi kujua kaa sikukumbuki. Unona miwiki ni goti anga na sikukumbuki. Facial expression inakonga like, ya kushtuka like, ukipigwa ngeta. Alafu like, uko into kuchokiwa
but unaweza kumon unajiona unanyongwa na unamon
like
mtu kuacha
hata mrudishwa mtu akikuacha utapeleka
kwa kishinga toa yote yes
dad what kwa some back nigga shit
mzee amekuja kwa nishika pole pole
manzi yeye ndio swali huko kwa kitu yangu like cause mzee na chini ni BDSM man. Kuna wasewa umizana.
So unasema kwa kitu BDSM uzi kwa robbed. Uo ni penalty of the zoku wilde.
I feel like utakuwa zesty.
Ulipo wagazi mukapeana wale.
Msea atakupiga ngete kwa like, ah. Hadi msea nakuwa tu like, what? Shika do yako man.
Natapto vekutami. Sasa yeye sa inakwada. Which type of robbery is that sasa?
A sexual robbery.
Unaibiwa kidaro wa manze.
What? Oh, yeah. Bro, guy.
Wow. Unafanya hadi sasa nafindika I've been robbed shitly but like mimi zangu zimekuwa fine. Huko kwa siku nilikuwa natembea hii ni Kenya tabe ni pale banks ziko sasa. Sasa nimetoka nimevuka hivyo nataka kuingia hapo City Market hiyo line.
Mhm.
City Market nikaenda hivyo hiyo. Hapo tuko pedestrian manzee watu kawa nina wamekuja wengi around manzee. Mtu ya meni hagi ili ya pingiza mkono kwa mfuko.
Oh, wale ukuanga ili base plan?
Yeah, manze. Au, kuna siku pali nikuwa robbed, nikuwa na make 2,000 manze.
Basi bro, unakanga soft.
Zi, so tushare break lyrics na shuku na yeye. Ama you broke it on somebody else. Do you remember how I used to walk?
Oh, so, yeah, yeah.
Nimeka jacket hapa. Yeah, umeva jacket, alafu naifu.
Yeah, we wanna ka zesty as fuck, bro.
Niko aka at least peptan.
Azi, lakini uliko
ukiwa aka peptan, si zesta.
Hiyo ni L, hiyo ni L. Niko ukiacha hivi jo eh unaenda.
Nilikuwa na kasosi lakini si zesti.
Hata mlikumbusha Fabro na kumbuka kama tulikuwa tunapenda kuachilia manguo zetu hiyo.
Bro, sasa every time
na zile ma hairstyles zetu.
Sasa nimeka cornrows.
Oh shit bro, that was sad.
Nimetafuta world peace na ka peace kwa kichwa. Je, unataka wild
piece? Ulikuwa na more hairstyles than your exes, bro.
Eh, yeah, I used to have spent money on this hair, bro.
Man, ama demo wajuangi pesa ngapi tumetumia kujitreat
tu. Mimi wasi niskam pesa ya jala. Mimi demo wasi niskam pesa ya salon.
So I'm not sober, oh dear, oh, I'm not sober. Because I've taken Guinness.
Rafiki yangu, I'm not sober.